kwa macho za watu. Dream. Watu wakiniona wanaona hicho nafiki. Tabia za kiumbe kwa ndani.
Nirekebishe yawe.
Utajificha wapi? Macho yako hayafiki wazi. Ukubwa wako haupimiki. Niko wazi. Pekua yote aliyo ndani na
unirekebishe yawe.
Nirekebishe yawe. Oh, kwako siwezi ficha wai. Wewe ndio light telling you there's no darkness. There is no darkness. Kwako siwezi ficha wai. Wewe ndio light telling you there's no darkness. There is no
Usituperada
Uweha
Nipute
kuhesabu Masiku zangu Usituperada
Mwambie, mwambie, msho
Nipute kuhesabu Masiku zangu Usituperada
Uwerada, uwerada
we can sit down right now. We are seated with Christ far above principalities and rulers and powers of darkness. We are seated with him, the same power that raised Jesus from the dead. That same power lives in you. Oh, hallelujah.
Let it come from your heart. Let it be sincere, Mwambie. Masikuza. Matayinsi na system ni body parts.
Nikuze kuhesabu. Masikuza. Nisitumerada. Nimerada.
Unaweza mwambia tu with your own simple words, mwambie tu maze, mimi ukiniachilia nimedunda, mimi ukiniachilia jo sijui mahali naezaenda. Mwambie tu mwambie, without you I am nothing, I am nothing without you.